Mangiare yes, mangiare no, mangiare yes. Come on.
Woo!
Cheesy man!
Bangai pepe,
waleche!
Bangai pepe,
waleche!
Bangai pepe,
waleche!
Bangai pepe,
waleche!
Woo!
Sunche na kapeto, wanataka kutoka na mobeto. Tachi na mabantu wanawishi kutoka na sebetu.
Bangai pepe,
liwalona liwe mtoto kudeka kwa mamako. Liwalona liwe kula kile ukipendacho.
Ambaka isha zima, kapaga wana majina. Bada kula dina,
mwana kapeleka moto. Kapeleka moto,
one more time.
Kapeleka moto,
one more time.
Kapeleka moto,
one more time.
Pelekea moto. Twangai pepete,
hainogi.
Oh, ipepete,
hainogi.
Watu tukese,
hainogi.
Oh, tukese,
hainogi. Walete.
Twangai pepete,
walete.
Twangai pepete,
walete.
Twangai pepete,
walete.
Shika mabega, shika kiuno fanya unachekecha. Chekecha, 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 chekecha.
Walete kati.
Chekecha, 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 chekecha.
Walete kati.
Naona unajituma,
Anita.
Unatafutwa na mama,
Anita.
Naona ushawaka,
Anita. Unaitwa
Shita gun, tatizo gun. Swasi gun, magun, shika gun. Shita gun, tatizo gun.
Twangai pepete,
hainogi.
Oh, ipepete,
hainogi.
Watu tukese,
hainogi.
Oh, tukese,
hainogi. Walete.
Twangai pepete,
walete.
Twangai pepete,
walete.
Twangai pepete,
walete.
Naona unajituma,
Anita.
Unatafutwa na mama,
Anita.
Naona ushawaka,
Anita.
Oh,
unaitwa
Walete.
Twangai pepete,
Walete.
Twangai pepete,
Walete.
Twangai pepete,
Walete.
Walete. Walete.